mulimu nayo olino bulumi ebintu kati byakyuka tobitegeera naye lindamu ebizibu byona byobyayala abaana b'abantu byabasukuluma olinga talina muntu ayinza kuyamba musenenene luli abagwangamu amaanyi bwe wabalabanga n'obawa obujulizi ne baddamu essuubi nabo kati beebuuza nti n'owabaki embeera gy'olimu ekunyiye era kati otambula weemulugunya olugendo walukoowa dda naye ate n'eggolo lyayita mu muliro weerabanga eyalemwa ye mukama akuyita muwanguzi okyayinza okuyimuka n'olwana n'owangula boba yesu tomulese kumagutimpe gy'oli agayanja ogasanga ogayitemu gabiwedde olimulaba mukama ate yagamba talikuleka olimulaba mukama gwe mulinde tokaaba taziika akulaba era kumanyi abakusekerera balaba abakuvuma abamenyi b'emitima tobakuba toyomba naye yimirira olabe mukama bw'alikola ono mukama gwe ggamba munabigalwane entalo bwerinda bwe batagambe abasekanga nti naye olina katonda talimba oyo mukama teyenjisa teyerabira bantu be kumwomwoyodamu amaanyi olimulaba mukama gwe mulinde tokaaba taziika akulaba era kumanyi abakusekerera balaba abakuvuma abamenyi b'emitima tobakuba toyomba naye yimirira olabe mukama bw'alukola ono mukama gwe ggamba munabigalwane entalo bwerinda bwe batagambe abasekanga nti naye olina katonda talimba oyo mukama teyejjusa teyerabira bantu be yakuleka naye nze kimanyi n'awataba bizibu tewaba buwanguzi mu bizibu omanya kwagala muno mukabya nti ye muno ddala nze poliisi yatukwatako lumu kolo lwe namanya nti mukama nfaako kale toggwamu ssuubi mukama akola ne mu kaseera akasembayo Dawudi yamuwonya Goliyasi ate ye Danyeri yamuwonya mpologoma amanyi olumwa naye si bw'oliba ebbanga lyonna naawe alikuwonya we yawonya omusajja Yobu manya nti mukama takeera ate era atakeerewangako okukola wabula mu biro ebitufu obwo bwe budde ye bw'akolera jjukira olabe mukama gy'akuggya ewala eyeteddika na bino by'olaba ng'ebinene alibikuvunuse olyerabira kati mukwano ddamu amaanyi totya mukama ali kumpi naawe obwo obujulizi byonna by'olaba bw'olijulira nga tenze mpona mwesigo yagaba essanyu okutali buyinike naye emirembe tunuulira oyagaba essuubi atasasula bukyayi naye okwagala olimulaba mukwano gwe mulinde tokaaba taziika akulaba era kumanyi abakusekerera balaba abakukuba abamenyi b'emitima yomba
Toma kuwa bambi
Una nimu kama wanukula Onomu kama kugamba
Wen kugambo yo
We linda we watakambe
Linda go
Kasekanda nina yori nakatoya
Linda nawe
Tarimba
Tarimba mukama
Mate yenjusa Tehera vira bantube
Tehera vira bantube
Mugwe ya mwabanyi
Asobora nyo
Olimulaba
Olimulaba mukama
Mulinde
Mulinde sebo
Tokaba tazika
Nyabo mulinde
Mukama era kumanyi
oh, oh.
Sekerera balaba
abalaba jari
abamili bimitima toba kuba toyo
kuba mareke
oh ola nimu kama mwanukuli
ye
onomu kama kugamba
wen kugambo yo yalwani ya Daudi
ya we watakambe
muinde tata
kina yori nakato
asora nyo
tarimba
tarimba ngako
kama